Igitabo uwifuzwa ibihe byose igice cya 81 umwami yazutse. Iki gice gishingiye muri Matayo igice cya 28 umurongo wa 2 kugeza ku wa 4 n'umurongo wa 11 kugeza ku wa 15. Ijoro ry'umunsi wa mbere w'icyumweru ryari ryeyutse buhoro buhoro, agahe k'umwijima w'akarindagiza kabanziriza gutambika k'umuseke karageze. Kristo yari agifungiranye mu mva ye y'imfungo. Rya buye rinini ryari riri ahabugenewe ikimenyetso cy'Abaroma cyari kitaramenwa, abasirikari b'Abanyaroma nabo bari bakomeje uburinzi bwabo bari maso, kandi aho hari n'abarinzi batagaragarira amaso. Inteko z'abamarayika babi zari ziyakoraniye. Iyo biza kuba ibishoboka, umutware w'umwijima n'ingabo ze zayobye baba barakinze by'iteka ryose imva umwana w'Imana yari arimo. Nyamara inteko zo mu ijuru zari zigose iyo mva. Abamarayika b'indatwa mu mbaraga bari barinze igituro bategereje guha ikaze umutware nyir'ubugingo. Habaho igishyitsi cyinshi kuko marayika w'umwami Imana yari amanutse ava mu ijuru. Uyu mumarayika wari wambaye ubwiza bw'Imana yaravuye mu bikari byo mu ijuru. Imyambi ibengerana y'umucyo w'ubwiza bw'Imana yagendaga imbere ye imumurikira. Ishusho ye yasaga n'umurabyo n'imyenda ye yeraga nk'urubura. Ba barinzi bamubonye bagira ubwoba, bahinda umushyitsi basa n'abapfuye. None se, yemwe batambyi namwe bayobozi, imbaraga z'uburinzi bwanyu zirihe? Ba basirikare b'intwari batigeze bagira imbaraga za kimuntu batinya, dore bahindutse nk'imfungwa zitwawe bunyago hadakoreshejwe inkota cyangwa icumu. Ntabwo babonye isura y'umurwanyi ufite umubiri upfa, ahubwo ni isura y'ingabo ikomeye bihebuje yo mu ngabo z'Uhoraho. Iyi ntumwa niyo yagiye mu mwanya Satani yavuyemo akagwa. Ni ya yindi yatangaje inkuru y'ivuka rya Kristo ku misozi y'i Betelehemu. Isi yahindaga umushyitsi uko yazaga yegera, ingabo z'umwijima zirahunga, kandi abirinduye ibuye bisa naho ijuru rimanukiye isi. Abasirikari bamubonye ahirika iryo buye nk'uhirika akabuye k'isarabwayi, maze bumva atera hejuru ati, "Mwana w'Imana, sohoka, so araguhamagaye." Babonye Yesu asohoka mu gituro, bumva abwira icyo gituro cyasataguritse ati, "Ni njye kuzuka n'ubugingo." Ubwo yasohokanaga mu butware n'ikuzo, inteko z'abamarayika bubamye imbere ye baramya umucunguzi bamwakiriza indirimbo z'ibisingizo. Isaha Kristo yatangiyeho ubugingo bwe yaranzwe n'igishyitsi, nanone ikindi gishyitsi cyahamije igihe cyo kuzuka kwe anesheje kandi asubiranye ubugingo. Uwari yamaze kunesha urupfu n'igituro yasohotse mu mva ashinjagira nk'umuneshi hagati yo kuzungera kw'isi, kurabya kw'imirabyo no guhinda kw'inkuba. Ubwo azagaruka kw'isi ntabwo azatigisa isi yonyine, ahubwo n'ijuru naryo. Isi izadandabirana nk'umusinzi kandi izanyeganyizwa nk'ingando. Ijuru rizazingwa nk'umuzingo w'impapuro, iby'ishingiro ibyo byose biremeshwa bizayengeshwa no gushya cyane, isi n'imirimo iyirimo bishirire. Ariko Uwiteka azabera ubwoko bwe ubuhungiro, abera Abisirayeli igihome. Abaheburayi igice cya 12 umurongo wa 26. Ubwo Yesu yatangaga, abasirikare bari bitegereje isi ibuditsweho umwijima ari ku manywa, ariko mu izuka ryeho babonye kurabagirana kw'abamarayika kumurikira ijoro, kandi bumva abatuye mu ijuru baririmbana umunezero no kunesha bati, "Unesheje Satani n'imbaraga z'umwijima, urupfu urumirishije bungura intsinzi." Kristo yasohotse mu gituro afite ikuzo n'ubwiza, kandi abarinzi b'Abaromani baramwitegereje. Batumbiriye mu maso h'uwo bari bamaze iminsi mike bacunaguje kandi bakamuhindura urw'amenyo. Muri uwo wari ufite ikuzo, babonyemo ya mbohe bari barabonye mu cyumba cy'urukiko, ya yindi bari barambitse ikamba ry'amaho. Uwo yari wa wundi wahagaze imbere ya Pilato na Herode adatera induru, ishusho ye yatobaguwe n'ibiboko. Uwo ni wa wundi watewe imisumari ku musaraba, wa wundi abatambyi n'abayobozi mu kwihenura gukabije bajungurije umutwe bavuga bati, "Yakijije abandi ntabasha kwikiza." Uwo ni wa wundi wari waryamishijwe mu mva ya Yozefu. Iteka ryaciwe n'ijuru ryari rimaze kubohora uwari yafashwe bunyago, ntabwo imisozi yari igerekeranye hejuru y'igituro cye yari kumubuza kugisohokamo. Bakibona abamarayika n'umukiza uhawe ikuzo, abarinzi b'Abanyaroma bararabiranye bamera nk'abapfuye. Ubwo ibirori byabo mu ijuru byari bimaze guhishwa amaso yabo, babadukiye ku birenge byabo maze berekeza ku irembo ry'umurima bihuta ukurikije uko amaguru yabo yatengurwaga yari ashoboye. Bihuse berekeza mu murwa badandabirana nk'abasinzi, bagenda babwira abo bahuye iyo nkuru y'agahebuzo. Bari berekeje kwa Pilato, ariko inkuru yabo yari yamaze kugera ku bayobozi b'Abayuda, maze abatambyi bakuru n'abayobozi babatumaho ngo babanze babonane nabo. Abo basirikare bagaragazaga ishusho idasanzwe. Bahamije kuzuka kwa Kristo badagadwa kubera ubwoba, kandi mu maso habo hataye ibara. Abo basirikare bavuze ibintu byose nk'uko bari babibonye, nta mwanya bari babonye wo kugira ikindi batekereza cyangwa bavuga usibye ukuri. Mu mvugo ibabaje baravuze bati, "Wa mwana w'Imana wari wabambwe, twumvise marayika mwita umutware w'ijuru, umwami w'icyubahiro." Mu maso habatambye hasaga nk'aho umuntu wapfuye. Kayafa yagerageje kugira icyo avuga, iminwa ye yarakomanganaga ariko ntisohora ijwi. Abo basirikare bari hafi kuva muri icyo cyumba ubwo ijwi ryababuzaga. Kayafa yarashyize aratobora aravuvura. Yaravuze ati, nimube mworoheje, ntimugire uwo mubwira ibyo mwabonye. Ubwo noneho aba basirikare batekerewe amagambo y'ibinyoma bari buvuge. Abatambyi barababwiye bati, mujye muvuga muti, abigishwa be baje nijoro dusinziriye baramwiba. Ahangaha abo batambyi bakabije kwihenda. Mbese ni gute abasirikare bari kuvuga ko abigishwa bibye intumbi basinziriye? Niba bari basinziriye se, ni gute bari kuba babimenye? Kandi nanone iyo abo bigishwa baza kuba barahamwe n'icyo cyaha cyo kwiba intumbi, mbese abatambyi ntibari kuba barafashe iya mbere mu kubaciraho iteka? Cyangwa se nanone iyo abo barinzi baza kuba barasinziririye ku gituro, abo batambyi ntibari kuba ku isonga mu kubarega kuri Pilato? Abasirikare bahagaritswe umutima no kwishyiraho icyaha cyo gusinzira bari ku nshingano yabo, cyari icyaha gishobora guhanishwa urupfu. Mbese bari guhamya ibinyoma, bakabeshya rubanda, kandi bagashyira ubuzima bwabo mu kaga? Mbese ntibari bakoranye uburinzi bwabo ubushishozi butagoheka? Mbese iyo bishinje ibinyoma, bari guhangana n'urubanza bate? Kabone niyo bari kuba babikoze bashaka amafaranga. Kugira ngo bacecekeshe ubuhamya bwari bwabateye ubwoba, abatambyi biyemeje ko bazishingira umutekano w'abo barinzi, bavuga ko Pilato atazigera basumbya kwifuza ko iyo nkuru yamamazwa ahantu hose. Abo basirikare b'Abaroma bagurishije ukuri kwabo ku Bayuda kubera amafaranga. Baje aho abatambyi bari bavunwa n'umutwaro w'ubutumwa bw'ukuri bw'agahebuzo, basohoka bavunwa n'umutwaro w'amafaranga ndetse n'indimi zabo zuzuye inkuru bahimbiwe n'abatambyi. Hagati aho inkuru yo kuzuka kwa Yesu yari yamaze kugezwa kwa Pilato. Nubwo Pilato ari we wabarwagaho ko yatanze Kristo ngo yicwe, yasaga nk'aho bidafite icyo bimubwiye. Nubwo yari yaciriye umukiza w'iteka atabishaka kandi akaba yari yabikoze afite agahinda, kugeza icyo gihe yari ataragira inkomanga ku mutima by'ukuri. Mu gukuka umutima cyane, yikingiranye mu nzu yiyemeza byimazeyo kutagira umuntu n'umwe abonana nawe. Nyamara abatambyi bamusanze aho yari ari, bamubwira bya bihuha bacuze, kandi bamwingingira kwirengagiza uburangare abasirikare bagize ku nshingano yabo. Mbere y'uko abyemera, yabanje kwibariza abo barinzi ku giti cye. Kubwo gukurwa umutima n'uko umutekano wabo wari kumera, ntibatinyutse kugira na kimwe bamuhisha, bityo Pilato abakuyemo amakuru y'imvaho y'ibyari byabaye byose. Ntiyigeze yongera kubikurikirana birenzaho, ariko kuva icyo gihe nta mahwemo yongeye kugira. Ubwo Yesu yaryamishwaga mu gituro, Satani yaranesheje. Yahangaye kwiringira yuko umukiza atazongera gusubirana ubugingo bwe. Yavugaga ko intumbi ya Kristo ari iye, maze igituro kizengurutse abarinzi ashaka kugumana Kristo nk'imfungwa ye. Yararakaye cyane igihe abamarayika be bahungaga babonye intumwa y'ijuru iza yegera igituro. Ubwo yabonaga Kristo asohokanye intsinzi mu gituro, yamenye ko ubwami bwe buzashyira bukagira iherezo, kandi ko amaherezo azapfa. Ubwo abatambyi bicaga Kristo bari bihinduye ibikoresho bya Satani, ubu rero bari bamaze kwirundumurira munsi y'ubutware bwe. Banaganaga mu mutego udafite akanzu na kamwe bacamo ngo bawurokoke, keretse kugumya kurwanya Kristo. Ubwo bumvaga inkuru yo kuzuka kwe, batinye uburakari bwa rubanda. Bumvise ubugingo bwabo buri mu kaga. Ibyiringiro byabo bimwe rukumbi byari mu kwemeza yuko Kristo ari umubeshyi wigira icyo atari cyo, babinyujije mu guhakana ko yazutse. Bahaye abasirikare ibiguzi kandi babasha gucecekesha Pilato. Bakwirakwije hirya no hino inkuru zabo z'ibihuha. Nyamara hariho abahamya batari kubasha kuzibakana. Abantu benshi bari bamaze kumva iby'ubuhamya bw'abasirikare bwo kuzuka kwa Kristo, ndetse bamwe mu bari bazukanye na Kristo bari bamaze kubonekera abantu benshi bavuga ko yazutse. Abatambyi bagezweho n'inkuru z'abari biboneye abo bazutse kandi bumvise ubuhamya bwabo. Abatambyi n'abayobozi bari ku nkeke y'urudaca, batinya ko mu gihe barimo gutembera mu mayira cyangwa bari mu ngo zabo bashobora guhura na Kristo. Bumvaga nta mahwemo bafite. Kwivana mu bandi no kwikingirana mu muhezo byari intwaro idashyitse yo kubakingira umwana w'Imana. Ibyabereye mu cyumba cy'urukiko ubwo bateraga hejuru bati, amaraso ye natubeho no ku bana bacu, byahoraga imbere yabo amanywa n'ijoro. Ntabwo kwibuka ibyo bintu byari kuzongera kubava mu ntekerezo na rimwe. Ntabwo bari kuzongera gutora agatotsi batekanye ku dusego twabo. Ubwo ijwi rya marayika ukomeye ryumvikanaga ku gituro cya Kristo rivuga riti, so araguhamagaye. Umukiza yasohokanye mu gituro ubugingo bwari buri muri we ubwe. Ubwo nibwo habonetse igihamya ku magambo yavuze ngo, ntanga ubugingo bwanjye ngo mbusubirane, nshobora kubutanga kandi nshobora kubusubirana. Ubwo nibwo hari hasohoye ubuhanuzi yari yarabwiye abatambyi n'abayobozi ngo, nimusenye urusengero nanjye nzarwubaka mu minsi itatu. Kristo yari yatangazanyije kunesha kumva yamaze gusaduka ya Yosefu ngo, ninjye kuzuka n'ubugingo. Imana niyo yonyine yari kubasha kuvuga ayo magambo. Ibyaremwe byose bibeshwaho n'ubushake ndetse n'imbaraga by'Imana, bitega amakiriro ku bugingo bw'Imana. Uhereye ku Muserafi wo ku rwego rwo hejuru ukageza ku cyoroheje kurenza ibindi byose bifite ubugingo, byuzurizwa na soko y'ubugingo. Umwe wenyine uhwanye n'Imana niwe ubasha kuvuga ati, nshobora gutanga ubugingo bwanjye kandi nshobora kubusubirana. Mu bumana bwe, Kristo yari afite ububasha bwo gutanyaguza imirunga y'urupfu. Kristo yazutse mu bapfuye yari umuganura w'abasinziriye. Niwe washushanywaga n'iseri ry'imbuto ryazunguzwaga, kandi umuzuko we wabaye ku munsi iseri ryazunguzwaga ryagombaga guturwa Uwiteka. Uwo muhango wari ufite icyo ushushanya, wari waragiye ukorwa mu myaka irenga 1000. imbuto za mbere zihishije zabaga zaragiye zikusanywa zisaruwe mu murima, maze ubwo abantu babaga baje Yerusalemu muri Pasika bazunguzaga iseri ry'imbuto z'umuganura nk'ituro ry'ishimwe batuye Uwiteka. Iryo turo ryabaga ritaratangwa, nta muhoro washoboraga kwahurwa mu mbuto ngo zikusanywe mu maseri. Iseri rituwe Imana ryashushanyaga isarura. Bityo nk'umuganura, Kristo yashushanyaga umusaruro ukomeye w'iby'umwuka uzakoranirizwa hamwe kubw'ubwami bw'Imana. Umuzuko we ni igishushanyo kandi ni igihamya cy'umuzuko w'abakiranutsi bapfuye. Ubwo twemeye yuko Kristo yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziririye muri we. Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 4 umurongo wa 14. Ubwo Kristo yazukaga yavanye iminyago myinshi mu gituro. Igishyitsi gikomeye cyabaye ubwo yatangaga cyari cyasataguye ibituro byabo, maze azutse basohokanamo nawe. Abo ni abari barakoranye n'Imana kandi bari barahamije ukuri kugeza ubwo bahaza amagara yabo. Ubu rero bagombaga guhamya uwabazuye mu bapfuye. Akiri mu murimo we, Yesu yari yaragiye azura abapfuye bagasubira ibuzima. Yari yarazuye agahungu k'umupfakazi w'i Nayini, umukobwa we wari umuyobozi, ndetse na Lazaro. Nyamara bo ntibari bambaye kudapfa. Nyuma yo kuzurwa, n'ubundi bari bakiri imbata z'urupfu. Ariko abakuwe mu bituro byabo ubwo Kristo yazukaga, bo bazukiye ubugingo buhoraho. Bazamukanye nawe nk'iminyago y'insinzi ye ku rupfu no ku gituro. Kristo yaravuze ati, abo ntibakiri iminyago ya Satani, narabacunguye. Nabakuye mu gituro nk'umuganura w'imbaraga zanjye ngo babane nanjye aho ndi, butazongera gupfa cyangwa ngo bahure n'ishavu. Abo bagiye mu murwa babonekera abantu benshi bavuga bati, Kristo yazutse mu bapfuye kandi twazuranywe nawe. Kubw'ibyo, ukuri kwera k'umuzuko kwambitswe kudapfa. Abera bazutse bahamije ukuri kw'amagambo avuga ngo, abawe bapfuye bazongera kubaho, imibiri yabo izazuka. Kuzuka kwabo kwari ugusohora k'ubu buhanuzi ngo, abari kuzimu nimukanguke musabagizwe n'ibyishimo nk'uko ikime kizana amafu ku isi, uko ni kuhoraho azasubiza ubuzima bari barapfuye. Ezayi igice cya 26 umurongo wa 19 muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Kuwizera Kristo ni ukuzuka n'ubugingo. Ubugingo bwari bwarazimiye ku bw'icyaha, mu mukiza wacu burongera bugasubirana, kuko muri we afite ubugingo bwo kongera kubeshaho uwo ashaka. Afite uburenganzira bwo gutanga kamero ko kudapfa. Ubuzima yatanze yambaye ubumuntu arabusubirana akabuha inyoko muntu. Yaravuze ati, nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aba afite ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Yohana igice cya 10 umurongo wa 10 n'igice cya 4 umurongo wa 14 n'igice cya 6 umurongo wa 54. Kuwizera, urupfu ni akantu k'ubusabusa. Kristo aruvugaho nk'aho ari agahekanzinya. Umuntu niyumva ijambo ryanjye ntazapfa iteka ryose, ntazigera asogongera ku rupfu. Ku mukristo, urupfu ni ibitotsi, nagaha umuntu amara acecetse kandi ari mu mwijima. Ubugingo bwe buba buhishanywe na Kristo mu Mana. Ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa, namwe muzahera ko mwerekananwe nawe muri ubwo bwiza. Yohana igice cya 8 umurongo wa 51 n'uwa 52 n'Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 4. Rya jwi ryaranguruye ku musaraba rivuga ngo birarangiye, ryumvikaniye no mu bapfuye. Ryahinguranyije inkike z'ibituro maze rihamagarira bari basinziriye gukanguka bakabyuka. Uko ni nako bizamera ubwo ijwi rya Kristo rizumvikana riturutse mu ijuru. Iryo jwi rizacengera mu bituro kandi ryigize y'ibihindizo by'imva, maze abapfiriye muri Kristo bazuke. Ku muzuko wa Kristo hakinguwe ibituro bikeya, ariko ubwo azabaje ubwa kabiri, abapfuye baboneye bose bazumva ijwi rye, basohokeremo guhabwa ubugingo burabagira n'ubwiza kandi budapfa. Ya mbaraga yazuye Kristo izanazura itorero rye, kandi rihana ikuzo nawe risumba iry'abatware bose, imbaraga zose, izina iryo ari ryo ryose, atari muri iyi si gusa, ahubwo no mu isi izaza.